that shall see you. Siku mpya siku wanza hasubui pale tupa napokucha pale jogo anapowika losi natupa shuka na shukulu jana ilipita huwa ajawish nimeamka vipi kuna siku naamka sina tajit sometimes mende kangucha kabati lala semaga asante kwa kupata tu nafasi na kito macho sichoki ni kuzi saka saka na kweka imani ipo siku minta paka pata japo wapo maboya wanani winda ila baraka za mama zina nilinda mwini mtoto wita ilinisha pinda hizi shida na nja haniwezi kunishinda shinda
see you.